Na washaji tunapiga tungele bala Hoya DJ zimata Kuna mtoto nimemona na tatisha Anavozungusha, anavokatika Mina kuisha ise ile kabisa Nyonga nyonga mpaka chini zungusha Hapo hapo mi unandatisha Tatizo na unanoma kumwambia Mina mzimia, je hata nihelewa Au nifate nikiwa nshalewa mtoto tanelewa Ya ise ha We mtoto unanipatabu Nando mana kila siku ni kulabu Itakuwa majabu Kukupata we mbae unanipatabu
Labda nkilewa Nikienda telewa Labda nkilewa Nikienda telewa Mawaza
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 Se mgumo ya mbele Mgumo ya nyuma hembu dance kwa step Tuende pole pole, hatua ndogo ndogo kumendea yule mtoto humzuka nilo nao leo daso kitoto huyu mtoto Sijui hata lewe hili soma na vocheza na mnyatia na tamani mkumbatia Hapa nyagi mekolea nisha sahau zile sound nizo panga kumtupia Jicho nyanga nyanga niko bui ile waxi Oya daxi ni kumbushe, tumishia wapi, I say I say ha
We mtoto unanipatabu, nando mana kila siku niko ulabu Itakuwa majabu kukupata we mbae unanipatabu
Labda nkilewa nikienda telewa Labda nkilewa nikienda telewa Mawaza
Mawaza Mawaza
Mawaza
Mawaza Mawaza Mawaza Mawaza Mawaza
It's only you
Unataka? Jaribu kuimba kidogo ha? Labda nkilewa
Hata
nilewa Labda nkilewa
Hata
nilewa